Oze.
Utaona yo yama
Saldido.
Ngozi nabadilika. Nami nisha mpata wangu wa maisha.
Tuyasifanya tuwachiani
My darling, usiniache
Wakibonga shut up and call my number Nambie unanipenda wasikie Tunavopendana milele daima
Sijui kama unapenda goodbye Oh my lady Sijui kama unapenda goodbye
Mimi sipendi hata kukumiss Napenda tu kukukiss Sitakuwa nawe hata wakidiss
Cause you're my princess
It's only you that I think of You that I dream of No other person
Baby we kanyaga Kama jero uchafu we kanyaga Fitina mikosi we kanyaga Kanyaga Wanaongoja tu wachane wekanyaga Wanaomba mabaya wekanyaga Wanaukesha kwa waganga wekanyaga Kanyaga mama
Wacha wangu baby baby Doli Twende kwenye maji maji Boti Twende tukaogele Waone mama Mgonga unikumbate Wacha waone mama Nipige buzu kwa fitina Wacha waone mama Inawa choma baby Choma sana Inawa choma sheri Mapenzi
It's only you that I think of You that I dream of No other person Baby we kanyaga Kama jero uchafu we kanyaga Fitina mikosi we kanyaga
Kanyaga
mama Wanaungu